Oh yeah. Mzuri kama tunda la peponi, kwa kumfananisha misimoni. Au kweli nampenda, alini ahidi mi atoncheti baby oh. Ah baby I love you more, nika moyo kakwako. Mungu ndo shahidi, we ndo shahidi baby oh. I wish tufunge ndoa na chaguo ni lako. Oh la 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 le. Kadhaliwa Marekani huyu my lover, lover. Oh yeah. Oh dari popote ulipo na mimi ipo, takufata hili kama kula na doto, na doto. Alini ahidi mi atoncheti baby oh. Ah baby I love you more, nika moyo kakwako. Mungu ndo shahidi, we ndo shahidi baby oh. I wish tufunge ndoa na chaguo ni lako. Oh la 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 le.
I love you, nampenda,
nampenda, nampenda.
I miss you, sitom tena,
sitom tena we.
I love you, nampenda.